lahla uyaweso simbo sibizelu nomganga ubumono yakulawula uzophaka kompotu jetshiwa lahla uyaweso simbo sibizelu nomganga
Please, I don't care.